kaa ni mbaya, ni mbaya.
Restrictions Buddha, karibu kukwetu kawelewi luga. Cha peace prevail to tafuna more than they can chew. Amani jikoni na pika tu, can't shut me na wika tu. PSA kwa speaker tu, sio lazima zusha. Pia inaweza praise tu kan kupigwa buto. Destiny delay to sin and noma. Guess what? The pen is mightier than the sword. Basi make peace not war. Neo anyita ogwo. Nishaona noma ni mbaya. Niko mbele ceasefire. Lini vita, lini vita itaretire. Kaa ni mbaya, ni mbaya, mbaya, ni mbaya.
Wacha chachisha, rara chafu safisha. Wacha lalisha, oya peace inabisha. Toka kwa gisa, si unajua value maisha. Kwani nani unatisha, ivondi ya versi imeisha.
Time ya chuki, I'd rather love. Mtaani ya money, I'd rather love. Acha nseme tu sahi.
Peace and love,
peace and love in the sky. Sina time ya chuki, I'd rather love. Mtaani ya money, I'd rather love. Acha nseme tu sahi. Peace and love in the sky.
Vidole mexa in the sky. Bexa in the sky, vidole bexa in the sky. Bexa in the sky, vidole bexa in the sky. Bexa in the sky, vidole bexa in the sky. Bexa in the sky.
Two fingers in the sky, zi bebe hat. Watch as he fly, cowboy doves across the sky. They laughing so right, we will not fight. Got time for peaceful games, round DC to go tight. And it feels all right. Safe with family, na friends, ni ona sleep all night. Ni na family all over, so na chukwa flight. Na prince of peace, ali to show to kona future bright. Toka hapa mpaka pale, hatuwezi fika bila kwenda na amani. Toto jalishi ni wahuu, akona tamani. Ka king of kings mwenyewe, hakuja kwa farasi. Alipanda punda, wakatembea juu ya majani. Nebukadineza, kajichocha, kakula nyasi. David na Stone kafanwa gora, kaleta amani. Koro brothers wavuke boda, walete mahari.
Sina time ya chuki, I'd rather love. Mtaani ya money, I'd rather love. Acha nseme tu sahi. Peace and love in the sky. Sina time ya chuki, I'd rather love. Mtaani ya money, I'd rather love. Acha nseme tu sahi.
Peace and love in the sky. Mateti, squeezy ya teti na bado safari ni combo. My headlines, sa zingine zinafanya na lose control. Empty, kami samande ndo hizi mambosho ziko. Maboy wanasikia kurudi kinina watoke na vitu ziko. Wabumburusha to and fro, ndiyo wapate kumanga. Lubuda kama si hivo, labda wakule dimanga. Na usiulize kwa nini sura, wameweka dimanga. Nizile vitu wanapitiaga, ndio waeze kulala. Lakini leo, unacheki leo, leo ndo ile siku. Hakuna manguri kwa mtama, boy wamesunda mavitu. Hakuna mambanga na ndenga na shegera, tulisha maliza ishu. Hakuna mapitri, tuko easy, hakuna mpaka mapitu. Transformation kila kona, youths wameungana. Jitu metoka kubaki nyuma na meli nikai na zama. Na tunapawa ya kubadilisha riwaya ya history. Githa imefika majina zetu jozi somu kwa history.
Sina time ya chuki, I'd rather love. Mtaani ya money, I'd rather love. Acha nseme tu sahi. Time ya chuki, I'd rather love.
sky. Bexa in the sky. Vidole Bexa in the sky. Bexa in the sky. Vidole Bexa in the sky. Bexa in the sky. Vidole Bexa in the sky. Bexa in the sky.
There it is.